sami soshintsha uqe phansi ngedolo ithembe wonomkhulelo ozongipha ma Jesu hlezi na mpilo yami ayiphelile apho mkhono ngipha ma uzongigcinela mama ekhaya uhlale hleli ekhora ukuthi simo soshintsha
ngicindezela iphepha ngomzizi ngibathoba inhliziyo bangibize ngomzizi langalimbi ungalindele liyophela losizi ungacabanga ukuyeka umkhuleko sewubona ngathi awusizi baba ngisize isikhalo sami kulesizwe basizwe ngiyavuma sizoni mabesibizele enkonzweni asizi nokwenyanga kuyohlala inyangana kwanti usizi sikhohlwa ukukhuleka kumdala thumela ingelosi kithi isibonele sihle kithi wena mduduzi konke kuqala ushaya isiginci ngaphandle komuzi wasukhalisa lesiginci singakulethela umuzi sibonge kumakhoya noBig Zulu abaphili vele kuwe nawe mtaka mama ngiyacela ithemba ungalahli okwabantu abansundu akaze kwalula ngiyazi ukuthola kwethu amandla kumele siqale sibheke emuva kepha ukubheka kwethu emuva ikona kuyosilethela ifuture
themba labo likuJehova ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi uphila njengenhlansi yethemba kuwe ngaphakathi impilo ngiyifanisa nosuku ekuseni kuyakhanya ntambama kumnyama khona namhlanje ifana nesimo sezulu iyashintshashintsha kodwa ngelinye ilanga kuyokhanya ngakimi izinto ziyoshintsha ngikhulekela umama ekhaya kungathi makukhanya kimi kuye libe selimshonele usekhuleke kakhulu ekhulekela le mpilo esingayazi buthi izolo bengifunda ngathola neziqu kodwa namhlanje ngiphila ngekhono ngibhalisa inkondlo nama ngikholwa ufakazi wokuthi kusasa kuzokhanya le nkondlo yabazukulu bezizukulwana sabazukulu bama sebelahlekelwe yithemba Nkosi yami uthi noma sebebukela phansi emhlabeni bengalinge bebuyisele okubi ngokubi ngoba ibona bayophenduka abantu ababi phinde ubhale futhi stofu
ngalinge kolunga konke kube ngathi akukaze kwapeta lutho ndizwe kahle oh yeah